Frankie was a Friday, my darling. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lomculo kamasikhandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle lona eselethu leidlala delitha elesihloko esithi amangqimngqim. Leli qembu lidabuka esigabeni seManasa eLupane kodwa licula likwele South Africa. Nangu umkhokheli walo uWillard Moyo exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Emsakazweni ku Studio 7 ngibingelela kuwe emsakazi ngiphinde ngibingelele nakubalaleli ngingahambi ngedwa ke nakhona ngihamba naye umfowethu lona okungu S Mongameli Moyo okungumfowethu ongelamayo engasho nje ukuthi sizalwa sonke siphuma ekhaya elilodwa i-album lethu lesithathu leli
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
ingoma zamablesa amahle ziyatholakala online kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa umculo eko-YouTube, Spotify uzozithola lapha ingoma zamablesa amahle zalo le album esikhulumela kuyo kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment noma ikhona i-Facebook account lapha iblesa lodumo Dewa okusho ukuthi uzokwazi ukuthi uxhumane mhlambe nami futhi uzothola i-Facebook account lapha u-Els Mongameli Dewa uzokwazi futhi uxhumana naye umfowethu lona kune-YouTube channel lapha ethi Red Dog Entertainment inamba zethu zithi 0780846198
abalandeli ubachiyela waphamaso
abasupport ngaphandle kwesupport yabo akukho la bacula bayakhona
kudala ngihamba ngizula manje sengkolile zwe angaze ngibone umuntu okholele umuntu ejolile
Umkhokheli weqembu lamablesa amahle uWillard Moyo ubexoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.